Siphile ikhathini engajwayelekile. Ake ubheke nje leminyaka emibili edlule kusuka kwaqala ukuba sihlaselwe ubhubhane lwe-COVID. Buka nje ukuthi umhlaba usuhluke kanjani kulowo besiwajwayele ey'nyangeni nje ezu-24. Sekumhlaba omunye nje esiphila kuwona manje. Ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibalo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Dimet weChristian Networks. Ngakho, ngesikhathi ubuke emumva kule minyaka emibalwa edlule, iziphi izinto ezingama-surprise kuwena, izinto ongazange wayilindela? Enye izinto mina engiyibonile, ukwehla kwezinga kwevangeli likaJesu, indaba yezinto zikaJesu Kristu, ngendlela uNkulunkulu angazange alokothe wayilindela. Kwabanye, ibandla liphenduke leyinhlangano yezepolitiki lakhona bezizwe befudumele ngokwemfundiso yabo yezepolitiki kulokhu kukholwa kwabo kunokuba bakhule okholweni olungokuthelela ngesiphambano sikaJesu. Manje lokho sekunesikhathi kukhona, yebo, kunjalo impela. Kodwa kule minyaka esivela kuyona, kuthe kudlanga kwabasobala, ezingeni lokuthi ngisho nalaba abanye abayibiza ngamaKristu, balole ivangeli, basebenzisa lona ukulwa nabamelene nabo emazikweni ezepolitiki, la isikhali sabo sezimpi zepolitiki. Ngakho, ake sithathe ivangeli, silibuyisele ezisekelweni zalo, okwalesi sikhathi njengamanje. Eyokuqala kwabaseKorinte 15:1-5. Kepha bazalwane, ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumaye zalona, ninalemukelayo, ninimi kulo, ninisindiswa ngalo, nxa nibambelela ezwini enganishumaye zalona, umakambe ukukholwa kwenu kungabanga yize. Ngokuba okokuqala, nganinika lokho engakwamukela nami, ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo, nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo, nokuthi wabonwa uKefase, wayesebonwa ngabayishumi nambili. Indaba ezinhle kaJesu Kristu ayizange zenzele ukuba ziyikhali zepolitiki zokushaya iy'nhlangano ophikisana nazo, qha akunjalo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Sawuthokoza ukuthi usithinte, sidumise iNkosi ngalo myalezo uma ukubusisa. Inombolo 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077. Nanawe, asihlale ngokuzayo.